sauti Kenya Ngori 001.
So siri nimeshoboka, nataka nibaki nawe. Na hisi nimetamani nikupe vya kukupagawisha.
Nimesha kuona unavyoninyemelea, I'm not your ordinary girl. Chunga ya
sangu hisia umezikoroga, macho haya nagapazia. Tanasha umeniroga, we dada.
Masauti, don't rush. You can look baby but you can't touch. Nasikupi, yani mpaka nikuelewe.
So kama nakunyemelea, nikamoyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, ukininyima upendo nitachanganyikiwa. No, minakupenda kikweli. No, miso wale matapeli. No, ukinia chanta peli. Penda kweni mulo sema na maanisha.
And I see what you say, but you could be playing me. Uwa kando na nitisha.
Siwezi kukutenda wala kukejeli, ujanja wote kwangu menisha.
I know you've been trying, but boy don't you lie to me.
Nisito kudanganya.
Masauti, don't rush. You can look baby but you can't touch. Na sikupi, yani mpaka nikuelewe.
So kama nakunyemelea, moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, usininyime upendo. Niamini